masango. Oh, oh, oh. Ndalo suki frile kulolo hambo. Oh, oh, oh. Chabulile konke gufe. Chabulile ndalo vumile. Chabulile konke gufe. Ngibaphahlele bangivulele bathe ngithembe endlelisende bangivikele ngakho ngimele umdali muhle wathula ngutwele intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana theni kufezekelanga baqhelela umdali uyazi intanga zami sibuza ukubanja intanga zami sibuza ukubanyana theni kufezekelanga baqhelela umdali uyazi ijabulile konke kuhle ijabulile.